deadhouseonhere.com.
Yeah, J1 Zambia. Somewhere in Africa, Gomfito.
Nafika kuja kulusaka, njindwe nani soba, ninaeza kusakila. Vose vina nikangani, natamangila kumuziki. Kuti mwina vinga balance, ninayamba ine kuimba. Kuti life chinje, nije niza vimba. Nieze kuimba, chikakanga nie sovina. Chikakanga nie ndolima, hey, nie ndolima. Shua nie ndolima.
Nakaloma ningi kulipeve nititane wakuno. Shua nakaloma ningi kulipeve nititane wakuno. Nijelize milima, nieze kuimba. Nijelize milima, nieze kuimba. Nikakango imba, nieze kufina. Nikakango vina, nikalime kumunda.
Six to six in jail, so she feneka. Jebele musa chacha city alikakana. Kwesha mapepo kuwala. Jemajiki ukubali biala. Niku speaker numpa chantwala. Iloba kai chabatasha kuwala. Follow me, pamwela. Fizikari chabatasha ngoleia. Ni wano silo, ukubombesha. Italo ni fifine tunukosha. No time for holiday. Iwa chamangisa utichoine. IQ aka musa chacha city na ipampamo. Musa chacha
saka airo kuchipata mazo kurudazi hoi iwo zaitaya iyo time we utaya uzaka ikumbuka kwerera kumunzi iwo kalime lusaka na noko lusaka na wisu
nakaloma ningi kulipeveni chitane wakuno shuwa nakaloma ningi kulipeveni chitane wakuno nijilisa milima nieze kuimba.
IQ Muzatasha, Nature VK, Little Piri, Licha Z, Tommy J, DJ Bongo. Let's go.
And this one here, Bongo Records Production, jump to the no-no. Shut up, you don't know.
Kabuki G Bongo's flavor.
DJ Bongo, the